Mama na kill my chef, ana kill my chef. Oh yeah, ana kill my chef, ana kill my chef. Namona ga chumbani, oh chumbani. Anazama kwa ndani, oh kwa ndani. Uyu mama na kill my chef, ana kill my chef, ana kill my chef, ana kill my chef. Nyonga ndembe ndembe, chuma kimeingia mkenge. Nakimbiza mwenge, kona naifini ya sekenke. Ile mikidige segele, anata mfunga paka kengele. Akichuma tembe, pira kati juwa ni makele. Uyu mtoto anataka ye,
aye anataka bia.
Nitampata ye,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my chef, ana kill my chef. Oh yeah, ana kill my chef, ana kill my chef. Namona ga chumbani,
oh chumbani.
Anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kile mashifu,
ana kile mashifu,
ana kile mashifu, ana kile mashifu, ana kile mashifu.
Toto nyuma kibinda koi, achana ni misi toboi. Yani wacha wani tetoi, ale chino toi.
Makarama, skati tama, hata waseme misha zoya. Mwambie mama, minda kufa, twende nika kuonyesha.
Mtoto nataka je,
nataka pia.
Nitakupata je,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill myself,
ana kill myself. Oh yeah, ana kill myself, ana kill myself.
Namona ga
chumbani,
oh chumbani.
Anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kill my chef,
ana kill my chef,
ana kill my chef, ana kill my chef.
Mama na kill my chef, ana kill. Mama na kill my chef, ana kill. Mama na kill my chef, ana kill. Mama na kill my chef, ana kill.
Hey, as you know, when a man swash, when a man boy, when a man puffy, when a man.
Ndingitoze kukikangi